ya kutoka mta. Kila time to speak so far, tuko tough no speech so far. Kuhosni wa ima kazi, hini bumu ya kutoka mta. Kila time to speak so far, tuko tough no speech so far.
Man, then I request this. See, part like to watch a mini take a whiz. Flows stronger, illa days, but any days. Nipa any beat, send out any bliss. Send a crumb of fest, kiss a fest, in a come a cough, yes, check fest, na kuwacha ugi guess. This a 44 thing, check a villa, na ku press. Call a mini star, cause a shot like a star. I pass a bar, sweet, sour, can't get time. Nabadu fast, dead, clue, taka ta. Uliza Nairobi, what when get a shenga. Positive in jari, is it turn up a lot. Is a lumber max, lumber tracks, lumber max. Lumber tracks, lumber max, fanya party. Holics, kesho niko back. Okay, mi napanda emba safa. Niweka dono, ama niweka pipeline. Niweka feather, ama niweka roundabout. Ya touch mall, skiza wa jama. Mi upanda royal, ama emba safa. Ama tupata tu sa stage. Mi na mechill na my boy. Kina chef, na wapenda tu. Wakina ras, na wapenda tu. Ati the team, tuko tu pamoja.
Kasi Evia, mtani ya nguvu. Mola alitupa, mbali hakututupa. Ni area noma, tena ya wasafi. Asande mola, kwa roho safi. Ndio wapatia viongozi wetu, ma MP, ma MC, ma DO, ma chief. Ukitaka jua we, panda kwa matatu. Iwe ni Nissan, ama ni Manyanga. From uptown, wapata entertainment, paka downtown. Area za kwako, mavijana pia, wazee kwa jumla. Watambua mola, hata kwa kazi zao. Wanajua bila ye, hakuna mazao. But cheki vipoa kama waona ni vako. Chunguza vipoa tu kwa mabese zako. Walio mcha Mungu hauwezi umavako. Walio mchorea, ni kama kombo mko. Kuzunguka tu, area za kwako. Wakidoea tu, baraka zako. Mr. Piki.